ɗon e garki on ɗon kettino habaru sukaɓe ummatore ko studio kala ko waddanta on gueccire mon o kam habaru o Aissa Madadde e monde Farida ma fof ma Farida
fofo ma Aissa no gonɗa
jan sam Farida
habaruji o gaddanɗa men dow sukaɓe ummatoɓe
hay aɗo yewɗo sanne fa to Farida nder habaruji on min puɗɗireɗi dow kotol jande ko ɗum fawi waɗugo jango go'o imma lewru juin min gi'ayno noon janngoɓe imma janginoɓe goni e gaɗa sigila majjum nder yewtere pindinol meɗen min gaddana on tarihi suka ummatore gaɗo sinémaji ɗo leydi Niger bi'eteɗo Aladin Maiga min kantarana o hono wakkati fijo coñinol ɓalli
Aissa hala ayiɗam batana a yeggiti ñanneru ono woni goɗɗo e leri juin
hay banniraw noyi noon gaɗami mi yeggita ñanneru ndeno ñanne noon komin puɗɗi hokkugo habaruji sukaɓe ummatore imma waɗude tusu ala fada
jaw kañum goɗɗo e leru juin ɗum ko min gi'ata hitani guda e hokkugo on habaruji men dow studio kalangum
to barka meɗen e timmude hitani woyre ɗo nder hokkugo habaruji sukaɓe ummatore min kettino ko sukaɓe ɓen kettintoɓe e wakkati fude ɗum hokka habaruji on ɗume ɓe kaali dow majjum
illa wakkati on ɗum waɗi sukaɓe ummatore ummoto kuɓɓa radioji mumɓen fa he mawɓe no kettino ngam iɓe nafu min paɓɓinta ɗum wakkati
irgogahangal loku cukolu
amma
ko hanini woni ɓe jahatu konnan nder gelle goɗɗe joni konnan ɓe jaaha hono belle yaare na daman en ni en ko woɗi
daman
sina bada kalihungu
ɗum wallita sukaɓe ummatore sigila on waɗake wallayde gonga e guiɗe amin moƴƴinol gotol hana waddede kan woni to wiye sukaɓe ummatore kuɓeje tan kan en kalata dow sigilaji ɗin gam nder ci'e e ladde ton ndu sukaɓe ummatore no godi ko kala
ko weli sanne noon soni yande joyi lasar waɗi ayan sukaɓeje ɓe fof koƴat téléphone uji mumen e radioji mumen kettini kibaruji ɗi kadi en ɗan du konnan kibaruji ko noon les régions ji fo neɗɗo nanan ɗum ɗon enɗa
min getti e kettinaki joni min jaaha min kalno on dow koto jande sukaɓe
nonnon bannirawo ɗum waɗatana balɗe capanɗe nayyi imma joyi ɗum hanta min gi'ayno noon sukaɓe janngoɓe imma janginoɓe gon no gaɗa sigilaji majjum min kettino ko ɓe kalani bannimin fanta chams ko ɗum firti ɗengal fulfulde
nder laabi koƴaɗi gam batte hono ñaw coronavirus to ɗuuɗo e leydi Niger ɗo endan no tawa e dow fii maɓɓugol lekkoli lebbi ɗiɗi ni e nder sukaɓe jaha e janngoyi jaango goho lewru juin jande nde ummititto e nder leydi ndi ɗum du konɗan woɓɓe maɓɓe hono kayen kayi no belti e dow majjum tawi woɓɓe du konɗan ɓalli mumen mbaati saabu allah e ɓe joofino jande nde sanne eɓe miijani e ɗum waajibi ɓe timito dewte maɓɓe fadde majjum yottade
no min gonire sigilade jande e ndursi min jiɗana hantude jande nde nder hakkillo fukkingo
depuis les congés
illa min kokkama poytiri min gala golle fuu de hana ñoƴƴol portable uji to ko jande de no hiɗi ummade min pondi tan koye amin
haala ka kalten ka no ɗum laatori fuu min ciryake
abdoulaye haalidou jangguino noon endan kandi woni secrétaire général fedde jangguinoɓe tan sinen ɗo enɗan galle ñamey no fammina en no ɗum yaara
fuura
gam koƴƴitol jande min goni minen ñiɓɓita tendeje min camuɗɗin minen goodi janguirɗe ɗe ɗilla ɓe koƴiti jande ɓe natan nder tew tewru ƴetto jande gam nder mum ɓe goni ko jande nden fadda
Aissa min jahani on ton ɗen gaya nder région doso inno kaɓe ummatoɓe naati sottol jiyan jarteɗa nder kurere
nonnon Farida ɗum ni fo gam heɓugo ko joguiti kuma e waddande himɓe balla e ƴogo diyan ton forage uji ñanne fo ɓe gara ɓe cottana himɓe gomɓe nder guure bannimin Fadel Aliou yeehi yiidi imma maɓɓe min kettino koɓe kalanimo ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ndiyan ɗan sukaɓe ɓe wonno sotta ƴogata kene e forage uji sukaɓe ɗan no jaano cottira himɓe laatiɓe ɗiyan no jaccani ɗum en
minen forage ni min indirta ɗum no woodi waroɓe sooda bidoru joyiru a yettore allah du miɗen keɓa ko humti haajuji
amin
de min ƴogowi bidoru ɗum joyiru sei min gari min connira himɓe sireɗen sappo e joyi denne miɗen
keɓa
keɓol ndiyan laaɓɗan ɗan enɗan no saɗi sanne nder wuuro gaya ɗum saabi sukaɓe ɗan no gaɗa gollal ngal e ɗum walla du konnan ɓiɓɓe wuroɓe fuu
taƴol ndiyam waɗama sanne coodol ndiyam ngol du no wallira gam nde neɗɗo soode ndiyam ɗan resi ba julde waɗi noon neɗɗo wala ko nagoro ɗan wallira
ɓeɗo sukaɓe no ɗanna walla himɓeje fuu gaɗen ndu nder majjum eɓe keɓa koɓe kontir haajeji maɓɓe
illa dane ko wata fijoji cinema joni in hebi yere here ko wata fijoji cinema on ko innata rina lantuma
Abdulrashid Maigani suka umma toro non gado silmaji Farida sifo makon moni sanne mi anna noyno mitinnira himbe kettinan tobe himbe pama sai mi kettino tarihi mako e mabanni mi hawa mama ko dum firti dengal fulfulde
ele golle o wadi do filla silman o mo wodi silman ngaji dabbi ko watta sappo Abdul Rashid Amadu Sanda Maiga golla makko du kanyum woni gadol silmaaji ko ƴewete dabbi do fuddo ndena himbe makko yarraaki o golla silman on endan do endan ni o mo halana en noy wono dum fuddum fuddiri warde joni
depuis question
ila cukaku am kidum welika mi fillano himbe tariki fa kawiraabe an gomno indira kan jon tariki mido miccito du wakkati mi hebuno bakka am ko biumi iftiki jango wammi se baba am wi kam kanka ceede mun natata der den tilay am yehi university mi jangoyi ton du mi futti jingare mayga kawu an gom momi tinni mido yaha to gadul silmaaji
tournage
Abdul Rashid ko buri yidde ni woni gadol silman on enda non du konna fahan o mi yido wadda ballaga makko du ko watta ko tay silman leydi Niger bantake bandi ko mo golditto Mohamed Magay Yusuf no welti sanne e no wadirta silman makko on enda
il est passionné il est
o mo hidi wadude golle de sanne neddo du non gattudo gadol silman der berne mum kadan du o mo gollira gonga dun du o buri welirde kam
son côté que j'aime le plus
il non du binade de sapo e nay Abdul Rashid o enda ni o hebi o wadi jande ko lebbi jeegondo fi wawde gadol kulantareje ƴewete den endam ton enna ko to nodu won ko yow jangoy dum wakkati mun won ko o fuddi wurtinde silman makko goabo mo mintaji joyi lati du kondan inditirama doggudo riwtugol
mi wadi haske le gâteau chronique d'une famille mido wodi du sigila wadude silmaji kewdi misali silma an dabbo indirado asama o gada makko du mido wodi anne wadude silmaji juddi
Aladdin Maiga nono indirte do Facebook on endam hande de enna ko to himbe na sappo de kemen jeddon kay won ko jewta kulle de wattata de
jomme njame natano de habruji men ko sonnor on
hanonon derol habaru le sahel haliri fedde dental pelle leede afrique kawjine filla paddon tammi janni ko indira bul der francire fedde leede afrique hawjine filla fijoje olympique kawri semmeji mabbe fu ko hawji filla fijo indirane rafa petak bullo nez
hawjo o pelle unko fiyo jega e kawrindiron mabbe unko noto diro gan chaba ada labi ko hanni gan fedde ma e mon dande UASB gan nyamo darogal ko Africa
do men kantani o habaruji amen ko skaabe ummator metti ketinaaki on ketini men metti maada farida de on god lay ertalon baa hettinaago habaruji o do tatti didi imma joyi sege ciira godi on kiyari